Je narumwe ndacyafite ubwoko kubwoba ndaburarangira kuko ndahageze nzanga bigicumba ndi gutekereza ko biratwata katene.
Urumva nyine nubwoba nyine ndurukumva si. Ubwo ngize ngo bigeze hariya ndurukureba ko ubwoba bukirimo si. Ubwoba burimo.
Ubanza ni Emanueli Twagirimana wo mu mudugudu wa Rutagara mu kagari ka Rukoko mu murenge wa Rubavu. Undi yitwa Celestin Musekura wo mu mudugudu wa Bisizi mu kagari ka Rusigari mu murenge wa Cyanzarwe nawo wo mu karere ka Rubavu. Aho Twagirimana avuze ageze agasanga hacumba naho igikoma cy'ikirunga cya Nyiragongo cyagarukiye gitemba gituruka kuri Nyiragongo. Naho u Rwanda na Kongo Kinshasa bigabanira muri aka gace. Aha hantu ijwi rya Amerika yahageze kuri iki cyumweru mu masaa sita yari kumwe n'abantu banyuranye barimo uyu Twagirimana bari bagiye kureba uko hameze. Twasanze icyo gikoma cyahindutse amabuye y'amakoro. Gusa cyari kigishyushye kuko wagihagararaga iruhande umwuka w'ubushyuhe ukakuzabiranya. Uwari kwibeshya agakandagiramo yashoboraga kuba yanahasiga ubuzima. Twasanze ibintu byose icyo gikoma cyasanze cyari cyabitsinsuje. Ntawashoboraga kumenya ko higeze ibiti, intoki, ibijumba n'ibishyimbo. Twagirimana na Musekura twaganiriye mu gace ka Rutagara gatuwe kanacururizwamo. Saa saba zendaga kugera. Ibyo bihirimye, Musekura agize ati ahubwo ngize ngo bigeze hariya ni urushinga rw'amakoro rwari ruhiritswe n'umutingito uri guterwa n'iki kirunga. Twese twari dukwiye imishwaro dutekereza ko ari cya gikoma kitugezeho. Usibye Abanyekongo batuye mu mujyi wa Goma bahungiye mu Rwanda, abaturiye iki kirunga barimo abo mu mirenge ya Rubavu na Cyanzarwe nabo bahunze amazu bajya ahandi nko ku misozi nk'uko bitangazwa n'aba bavuganye n'ijwi rya Amerika muri Rutagara.
Njyewe nahunze nabonye bimeze kuriya ndihungira. Navuye mu rugo mbona abandu bari kujyana amaka, bari kujyana ibiki, ibindi abandu turage barikoreye. Nanjye ndareba rero ndavuga ati cyari igihe cya saa kumi n'ebyiri umuntu ari hafi gufata ifunguro ryo kurya, ngira ubwoba kurya birananira.
Twese twaraye kuri kaburimbo ku muhanda wa Rugerero na n'ubu umudamu n'abana baracyariyo sindamenya ko bagarutse. Ubwo babagifite ariko ntabwo twari turakarya.
Ntago naraye mu rugo, twaraye mu musozi. Byacanye twiruka tujya mu musozi ngo turebe aho byerekera kuko twumva ngo mu musozi ntago amahindura ahurira.
Brida Nyirakageshi we n'umunyarwandakazi ufite umuryango we mu Rwanda mu murenge wa Rubavu ari gucuruza ibishyimbo mu Rwanda abikuye igoma ari naho abarizwa. Mu masaa tanu yaratashye ariko agifite ubwoba.
Mbonye bigurumiye rero kuko umuryango wanjye uri aha, ubwo numva ntari ubyihanganire. Umuryango mbafite ni abana, naje ndi kuvurura nk'abandi turi kwiruka. Baratujyana, batujyana muri stade. We nari ndi guhunza yanjye hano mbona nabyo biri gutemba, ariko noneho nkabona no hakurya nabwo ngiye gupfa kubi n'umwana n'abana undambuka.
Hanyuma ko usubiyeyo
ubona abana babaho batereba nkumbwire. Ndi kumva bitewe n'uko kureba abana bari gupfa nabwo kandi aricyo cyari kibatunze kugira ngo nkore nawe babeho. Ubwo ngiye kongera kwicaraho narindi.
Mu by'ukuri niba tubyumvise neza umutima nawundi nturatuza. Iyo sitade abahunze baturutse Goma barajwe muri sitade Umuganda ya Gisenyi. Cyakoze Al Bashir Ismail na mukuru we Jean Marie Twiringirimana b'Abanyekongo bavuga ko nta bwoba bafite. Harabanza Ismail.
Nyina abantu bose barirukanze aho byatangiriye, tubonye abantu ko bashizeyo, natwe tubonye ko bitangiye kutugeraho turiruka. Ubu twizeye ko byashize kuko turi kubona ko byapfungutse. Mu Rwanda twakiriwe neza cyane nta kibazo, ni abantu beza. Kandi turabashima kubera ko badufashije. Kuko Abanyarwanda bagira umutima mwiza, badutwaye mu mamodoka batugeza kuri stade.
Wari wavuye yuriye?
Ntabwo twariye.
Hanyuma mwariye?
Twariye.
Ninde wabagaburiye?
Twagiye mu baturanyi nyine bawe inyuma turarya.
Twirukanse turi benshi, mbese ukuntu mu ruvangitirane rw'abantu turi kuva turapfuye. Ubabwo ntabwo hari igihe kitakongera kugaruka kubera Imana nibishaka.
Dr. Digne Rwabuhungu ayobora ishuri rya mine na geologie muri kaminuza y'u Rwanda amaze imyaka 30 yigisha iby'amabuye y'agaciro n'ubuzima bwo mu nda y'isi. Arafite icyo asaba abayobozi n'abashakashatsi.
Inama natanga icya mbere ni ukumenya ko iyo utuye muri iyo bice ugomba gucungana n'igihe. Buri gihe ugomba kuba witeguye kuko ntabwo kikuteguza ku buryo wamenya. Ubuyobozi n'abashakashatsi ni abantu babiri b'ingenzi. Hagomba abashakashatsi babizi kandi babikoramo babinabikurikirana. Hagomba n'ubuyobozi bwegereye abaturage ushobora kubabwira aye ngombwa ko bimuka bakimuka bakakiza amagara ariko byakabaye byiza ko bataturana n'ikirunga ariko ubu barahatuye nakundi wabigenza abayobozi bakorana na scientific na kibazo cyabo kuko kenshi nuko scientific ibwira abayobozi niyo yaya gaciro icyo gihe niyo haba ikibazo
yongera ko abaturiye ibirunga byo mu Rwanda byazinye nka Muhabura na Karisimbi badakwiye kwirara kw'igice cyo cyose byakongera kuruka ko bitazinye ko ahubwo bisinziye hari urwego rwo muri Kongo rwari rwaravuze ko iki kirunga cyanyirago ngo kizaruka mu myaka 4 ariko kirutse nta numwe urashira kuri Dr. Rwabuhungu iryo si ikosa ry'urwo rwego kuko nubundi bibaru kugenekereza ahubwo inshingano y'ubuyobozi nuguhita butangira kwitegura icyo kibazo buki kimenyeshwa